Isi mukama ikayamani chokolambu isbobuda babam ezakuna inga byuna bibam bibi binda bizimu simanu chivira chaka byokukolano tachakalam katino sifona nuri akuno tafunam leka kubera no mutimo kuterumirirwa nyo yamazivu gambira biwe simisam bakera kuma tulu sine basibengugu ne batambula ne baduka jibana yizam sagalo nyenyeze byenye nyimba gwe baiya byiyo rusine bafunam inisi mukama ikayamani Tunula jova ne jogenda bulu bulamu bwesimbo mule manganyi chibera chakabi oluse ne wengula gula gwe ku muntu guma nyina yenga tapfana ku sagenderera sachitegera nandi yesu nyim yali muganda oluganda mbuluganda lwinga inaka ganda kin kali kagozi sendinga zikayitaba kakagwana abakazi nga balinga kachusingi kama nyanga olusi je tunagenda nkawerekere bwomazima ddala nze sama nyanga lwaki bye bakola gye byavanga nga ngobera kyokakasajja kaali kagezi nkubuulire emmanga eri gye twayitanga emmanga waali ekiswa nga kinenenene ku kunokunu ku mabbali gwakyo gye katerekanga olunabinabi kyokawuliriza n'akubuulira nga nkomyewo black boy sing nsi mukama ikayamanyi kyokobulamu isibobuli maganyi ezaako naye nga byonna bwe biba bingi byenda byezimu Tambali, how when yin yin yin, Ganyimiri de so kaku, see me so bully, Nikita Girizam, Bakalaba bully, Nikemuza Jum Sayava dekin, Chava dim, Katwase finam, Chokoi Kubani, Nikanko Holland, we black boys and Mirawa no Kula game or two, Chimpakumani, Sengala to getting us and how we go money, Sangalanda Vimusa Jambu Kubani, to getting us and how we go money, Sangalanda Vimusa Jambu Kubani, Bujambula. Simon.